Madani drama queen. Nine ya nine. Iyo siyo salon tebu ora bisha eyo kama kamera ya Canon. Na iyo wase wana kuwaga wamesoma, lakini bila secret wanajipata kwenye noma. Na ini ku struggle, na ini ku hustle, kila kitu ina bei na ijanga maso. Na ini ya nane. Imagine kubai ponona imefanywa in vernacular. Utashtuka buda, kumbe sex ni luga. Paka machali wa kampawa na push na makuga. Na iwase umitwabi apo nje bata Hilton. Na wala ma uptown uzunguka ila set ingine ya Linton. Tu ime next na romance, ma coffee date ma romance. But please kumbuka nai, mkwanja ndo performance. Nai ni ya FOMO, ndo tumeja kwa Facebook. Wase kublog na picture na ma captions kama storybook. Vile wanachina ma celebs uko blanket, but in reality maisha yao different planets. Nine ya nane. Kwa uwanjo, tupo kwenye cell underground. Uko city hall, ndo utajua nai nani mwenye webo sovaro. Na makara wa nai, tani witwa mabist. Usiwaishi kwa Friday, akia mungu atakufist. Iyo mieta sikujua, nilicheki Nairobi half-life. Daily kupreni swipe, pato na iyo situation live-life. Na nai na wenyeji, but pia ina wenyewe. So uneza decide, kawe ni kuku au wewe. We decide, kau na rada au na waste time. But as for me, nine ya, nine ya mine. Hey, nine ya maajabu. Usiku saa tisa, msia nataka misa. Yes, Holy Communion, na working class hapo Basilica. I ain't mad at you, bro. Missing a noma. Winning team.